yeso umeandika hapa. Sasa wewe ndio unaandika lyrics hapo. Umeandika lyrics ni hapa. Ulianza tu afternoon fulani ukiwa diary. Kuandika verse ya kwanza.
It all started
on a sunny day in Philadelphia.
Dulu sari mocho show. Fuck if fuck Davas fuck.
But you should me na ni boy shika season class 6
hapa. Ah.
Juu like how easy was Valgas. Unaza kitabu vilikuwa bro. TV shows za early 2000. Wasoko anasema wana crack any joke.
Seinfeld.
Hakuna Seinfeld alikuwa clean.
Sasa bado anasema
ando like clean comedians. Ndio kama the white because akas like put hakuna kukas kwa show. Of course hapo ni innuendo and shit.
Lakini si vulgar.
But mseka it's always in Philadelphia. Hakuna mse ako safe. What a crack all jokes.
Kuna omayongelea msa kulonga haga season 1.
Haezi kosa.
Waliongelea nakumka fuck yesho.
Kuna mseka wana improvise a lot. Kwa chaba in the scenes. Good a joke to you ni akili ya mse. Anaipeleka tu hapa naanza. Mwamika na maroka bae. Kude mbona hagi na niwasha.
Jokes zao. Wadi mtiaji.
Hizo ndo jokes zao.
Arde mesema akiwasha na washa di jirani. Wona samangu kiwasha na washa di jirani.
Sasa acha tuwaachie kama kuna wageni wageni sitaki wajue. Huko ndio base.
Ushawasikizia kwanza kadi madenge.
Ni madenge action.
Kila gun kuna show la msichana ashakuwa very friendly. Ashafika hapo na the best unaweza tena na best na boxa computer. Hometown hero.
Yeah, the town, Mosh the town. Based on a true story.
Ben Affleck.
Yo shit ni mad as fuck. Kwanza unajua mwanzo niliwatch before ni June kitu kilikuwa kinafanyika.
Kwa hizo ni true story kwani. Za rob my bank for shit.
Amaji jamaa alikuwa na rob hadi bank mara mbili kwa mwezi mmoja.
Same bank. Na waibia
wao anaibia leo. Anaingisha anangoja ana pull up tena. Na ni clean. Na check si ata amekaa ile kugeze. Kama ana clean bank.
Yes you are Kenya. Kenya za rob bank.
Ndiyo postie madema, madema post kwa WhatsApp.
Ah, so unasema hiyo ndio reason
hatuwezi. Hatuwezi.
Lazima tuwajesha.
Hatuna hiyo janja nyingi ya ku rob na ucheze chini.
Hiyo watu ni ngumu. Hiyo watu ni ngumu, like ni ngumu tu yani. Manza.
Kwani akuna bank, hii dunia imejificha? Banks ziko uptown.
Lakini hizi streets za Kenya manzee. Ta shoot you on site.
Unajua kwa hivyo mashia. Unajua Kenya. Police ratio tu.
Kila mtu area afunge biza kuja uone aache do. Kuja pige mwizi. Thinking maana pika sana. Tuasha tunacheki kupinga.
Ingia tukiingia ile the real thing unasema.
Juzi nimekuwa na good guna na shanga. Soda yangu.
Buda. Wewe tuna chini. Tunataka bonga 30 minute.
Zako sija shika tu msahau kuna microphone mbele yako.
Hii kini nime hape ni nime kushito shtua.
Obles? Budo nisi shtukie mimo.
After waseme possibility kukua na ma aliens badu shtu.
Ah, si leo. Kitu nishto leo kuna astia dingine 1 kilometer. Ina pita karibu na earth. Matizu na kwanga periodically.
Watch don't look up. Niyo riba.
Niyo. But this is a joke is shit. Singikuka. Still 1,000 kilometers away.
Ayo era inakaa mbali but speed unasikia kitu naye nasonga nayo ni kama
joke. Nasema kitu igonge tu kiasi. Reflect. Ishatomaliza. Alafu na bado kuna impact. Say tu ni 1 kilometer.
Eh na hiyo size yake na depend impact ta. Itatupiga hapa na.
But hizi vitu ni mob sana. Kwa China shaka kwa sivyo ngale episode previous. Sasa hii China kwa artificial sun. Hadi washo.
Only launch artificial sun.
Yeah, sikuona ni to happen like sun yetu explode. Sasa dunia ikiend. Sio ni shinoka fikiria. Dunia ikiend itakuwa inakaa. Itaanza aje
please. Azin ndio ndio unde kitu na
inaanza ni possible.
Hakuna kitu washo. Hakuna shit yenye ni impossible.
Sun could explode ni possible. Mimi na ndio. Sasa ndio tunazamka tu hivyo.
Sun ni big as fuck.
Na si ndio test for it, mbona wana test for it? Kwa nini wanataka kwenda kuilipua? juali pale kuna time walishapeleka nini hizi space rovers kwa ile kwa moon sasa walipale nyingine kwa sana ilichomeka
ilichomeka
anything shaft check ni kuna sana so ni wild kuna time anajaribu shit put all the space on the regular.
Na space tafika time planning ni lap tu kwa sababu tunapiga lap kwa
hiyo yetu ya nani. Si bado hata nini haiko. Station yenyewe.
Kenya. Kama unaongelea riba.
Yeah, si Kenya.
Ah, ta sisi. Tunaweza na maju tuende na wao.
Sanga maju gani? Maju kwani na ina comment difficult by the day.
Da.
Sasa tutaki huko. Kwa wengi already
300 million.
Hiyo ni inayo ni country moja sababu. Burunda kwenda kwa unadio.
Sio la jeu.
Kwa chiki sana sana mzee kidata chukua hizo visa. Like for 6 months. Ingiza tu doko account yako.
Ukichukua?
Kwenda kuchukua visa una apply.
Eh wanaangalia ngapi wanaangalia. Eh
unadio unadio.
Unadai kwenda kusota maju. Watakwambia produce bank account yenye msi ya msi mwenye. Aidha nakusaidia ama kani ya.
Bank records la 6 months. Unakaomba hata mama yako do unaeka kama ukiwarudishia.
Waonje tu kuna transaction uzuni
ya account kwa busy.
Oh, atazima na kuja.
Eh. Tunaenda huko nasema tu ajana ni amedeposit 100k pekee.
Tutafuta guna kufanya majo kutumia Bitcoin. Uwe instant
millionaire. Bitcoin sasa ni 1.4.
But ime drop since leo juzi ime drop to $40,000 for the first time. 2012.
Ime drop na 240k.
Value ime drop hadi 40k.
Kutoka
US
dollars
ngapi?
Shap
yes
sababu kwa flat. Eh no man. Acha mimi nisiomoke na Bitcoin basi. Mimi na kwa nini?
NFTs kuna
hizo vitu mimi sizielewi.
Kuna mtu ameuza tu NFTs fake.
So una dhani uko na
kitu? Kwa million, umeona kingine ya million.
Dent.
Sasa hata kwa ticket NFT na si picha kwa internet.
Eh man, hiyo sio je
niko. Naweza screenshot niko nayo.
Unsiki yo jiwe flani ya yo kwa flani by your 600.
Okay.
Bana.
No. Adi niko na chiki na.
Yaani shit una flip immediately ama.
Cinema ni ma symbols ma figures.
So una
figure hadi 150.
Like inakusaidia aje.
Hiyo kikuwa nayo ni kama virtual currency yako.
So unataka fala next one anaamini.
So unataka fala next mwenye anaamini hiyo shit. Unampiga nayo. So unaweza mpiga kupiga do ama tena kupiga kitu kingine afala kaa wewe unadai.
Em ni kuigeuza tu to real money.
Real money.
Geuza kitu.
Sasa vitu baadaye
ulicheki nini ya like shortcoming ya hiyo shit. Sina jina tumia inatumia
blocks.
Blocks that is yeah electric.
Vizi.
Wow.
Like ukiona
kama za hizi haiko haisikii tatizo.
Hawezi. Hawezi fanya.
Yaani inatumia electricity. Kwa hiyo maji ni like global warming itakuwa like.
Unasema hiyo inawaka hapa sasa hii.
Wewe nisaidie.
Sasa tuko na
mjo sisi.
Eh, tuko na zero.
Sisi na hii temperature yetu si haijafika hata 30 kitu hivi less in ma 29, 28. Wewe na temperature place hata 35 ndio jeu bro. Tunaishi mboka bro.
Kasa hii Cameroon wanakula 28 degrees ukiona kwa TV vile athletes wana sweat.
Bado nashangaa. Ni 28 tu.
5 minutes. Shumeogo.
Sasa imagine places kaka kuna kina Qatar, Silicon Valley, temperature ni
50
degrees Celsius.
Lakini Qatar ni hivyo lakini kuna development.
Hapa hata hata kuna place ndio kanyaga nje.
Naweza kuwa
nataka kwa hao ndani ya gari yako air conditioning.
Gari biko ndani ya tunnel.
Tunnel air conditioning. Fike kwa nyumba air condition. By the time narudi wewe jua na sina sana complaint.
Just ni light tu, wewe ni light tu. Kenya.
Eh no.
Pia tazama Capital City kuna vumbi. Nairobi kuna vumbi. Nairobi capital city. Ina fiko epitome of development.
Lakini si Nairobi ilikuwa voted ama UNPR.
Expatriates.
Ah, ni the best city in Africa.
Si yes, if expatriates, it's got the best city, bro.
Oh, ni for expatriates.
Ni mzungu anakuja anapiga hapa vera. Moto mwenzio. Kwanza kwa express tu kiri. Anataka tu airport
expressway.
Ni fisaba. Amegeta mawestia mingi. Ajana Islando atapigwa jam.
You imagine.
Ajana manyanga bro. Bora as experience of to sort. Yeah.
Na ikubaliwi mta.
Na kikiko mawestia shikiza kwa magneti yako vera. Yesa anapiga tu job.
Job online.
Yeah. Simi, mimi ora bro, unachikitu sana. Mzumba shatoka ana walk dog yake, anavuta fegi yake.
Haya,
baize. Raja nikenda roa kazo na mzumba. Sunaona, tuwa balcony online call.
Ani zile madogi nasikienga ziko Kenya.
My embassies mazeo, yani yele mlezi na gani gava.
My embassies nafuatana, my embassies nafuatana. Najue yu, najue kwa sunongilea.
Ukizingia tu, nani embassies zingina tandogo. Si hata kaza country big, zime feature of
feet. Ma,
Ukraine. Zime feature of feet.
Mwanda kimio hood.
Green, nani green as fuck, nani jiti?
Two Rivers.
Yani, uwe mazi msame jipeleka sherehe Two Rivers. Kuna msame uza kunua mkate.
Na mepiga ma crocs.
Yeah, na vest. Na tembea, uwe mepiga di look.
Ndiyo mesema, eh, acha tufiki Two Rivers form. Afaa kwa di mtiaji.
Yes, yes, got it.
Niyo.
Ni similar,
but niyo, zikombexe. That in the ring.
They were saying compare similar but different.
Different.
It's work of life.
Ukisha fananisha wewe chore ya tu watu. Doesn't work.
Si lazima uko nafanya kitu same kama same ya kwa. Si hadi uko na type.
Ah, mimi naona ngai vitu ya type bana. Mimi na flow na msame jipo.
Ni mwanaume ashakuwa desperate.
Si desperate.
Una accept
ni vibes.
Una accept
vibes.
Vibes kitu gani? Unaangalia one body part. Labda tu ni jegi na ku nice.
Yes, yeah, ka jegi yako imeku nice.
Kwa tu like mimi demo yako na jegi big. Hata mtu aseme sio sura.
Ah, ni demo yako
na
jegi.
Ana jegi big. Na inakubamba. Hapo ndio wanaume washafika. That is what this pod is for. Wanaume wanaangalia tu one body part.
Basi si mbaya. By the time dem unajua dem pia ndio ku interested na yeye ni rada nyingine ona za ku interested na dem si dem na more time nafaa kama ni wewe
pongi na yeye ni yake
utajaribu
your best to set up the best environment possible
na atakata na atarudi mtaji na atarudi mtaji yoni
tunaambia nataka kuja tukutane tupige story kama mimi story zangu ziliisha mimi pige story kwa pod.
Yeah.
Azinambia watu siku mezuba hapa wanzee wako and good people. Welcome to the Genosi.
Yes, sir.
Na mimi ndio yule mseta. Jina langu ija change. Ni bado to the Black Aristotle. Ya baby mama's baby daddy. Sexy to be tabby na kaka wa ida Black Ninja Turtle. Leo ndio mbezi na wanzee. Arodi ni aze. Umerudi ndani kwa scene.
Ndiyo nimerudi mwanzea, metoka mafichoni.
Tripology mwenyewe.
Yes sir.
Pia tukona OG ya mwekapa PRS mwanzea.
Afrocentric mwenyewe.
Sani.
Mwanzea mgoogle pale.
Mwanzea nda usikia tu ana kuchachishia vifiti mle utu.
Mangoma nae ni mingi, so ni mpe uja mwangu fanbase.
Lazima. Lazima tuanze nakata sisi ni umekuwa zebra. Sikia kuona for a while.
Mini kwa fiti.
Mwiko multiple episodes.
Nimekuwa fiti sana wa exams tu hapa na pale mashughuli.
Mashughuli muhimu.
Basi sasa hii sasa ndio hii nimetokea base. Ama unasemaje?
Sema tuto no si tu ni glorified trap.
24/7, 2 days a week.
Tuma pesa ya kona in forever.
Yeah, man. Huko bana. Kitisha kafunga.
Tuko kit
safe kwa.
Mkifunga kaa kono.
Hiyo
ndiyo muhimu.
Sama sayo akomboka. Kwanza walikula mita, jama wangu. Hey, noma.
Walae.
Yes, yoji.
Na ulikuwa wabi.
Amin, ulikuwa nimecheza. Sina hiyo talent.
Hauna slice kwa mwela.
Sina talent.
Hey, hadi mtu aliniambia manzea, siko talent, nilifila mini offend.
Ah, but sika una, hauna.
Mimi
najua niko ni gani.
Na feel niko nayo.
Gani?
Sijui.
Jukadi sahihi.
Sijui what maisha yangu yote.
What are you good at? What are you good at?
I'm just good at a lot of things.
No. Unaona saini? Oh, no exist.
Sasa I'm good. I'm not bad at a lot of things. Hivyo ndio naisema. Because
kama yeye chumbo yote talent yako ni msanii.
Sema pen and paper na andika kwa word.
Alafu mweke microphone.
Haya, wewe unatuliza yako ni gani?
Amini zini sina.
Alafu mbona wana vumenchachishia.
Si mii nikuwa nishas. Accept.
Na tuko ya una wichi ni napenda kufanya ni
ya. Ah, chaja napenda kufanya ni vitu nyingi.
Lakini unajua mse lazima kuya kuna
hali. Maybe sija discover basi.
So nini ni prevent yenye watu wengine wanadiscover. Hadi mimi ujiulize hizi maswali manzee.
Sitaki mtu adiscover talent yako ama ufanye kazi.
Haya, sasa chumbo ni sina lugha za chumbo discover yako.
Ulikuwa umefanya nini ukaandika ukaanza kuandika line?
Definitely ukiwa mkini. Like shit ilikuwa napenda kuduni kuimba.
But we tried. Hata mimi tried. Hata ninasema I tried writing a song once. Yeah, you just need to go dig a wimbo.
It makes sense.
See, when you try to jaribu kuchora, vile tu sio jaribu hizi vitu, siwezi kuchora manzi. Line yangu kidogo ni straight lakini kwa na kona. Sema hiyo.
I guess I'm calling ama ni kitu na feel. Wale huyu unajua tu unafaa ku.
See, but wewe umefika hiyo point. Wewe unashafika hiyo point nayo yenyewe. I believe now in purpose. Umetoka from a talent. Sadi purpose manzi. You need different talent.
There's a different so.
Purpose don't answer anything. Kasi wewe decide to career your purpose.
Ya purpose in life.
Hii ndiko mbele yangu kwa
maana. Ndio tunapasua.
Lakini ni nini utajui ile effortlessly alafu ni
kuna. Kwa nini unaimba effortless? Kuna effort.
As in okay, I was strain search kuimba kuandika si kitu na strain.
Ile school code andika ukiwa young. Kwa 16
sulwa straight unajua anaasa lakini ame develop hiyo craft yake
sasa lazima put in time nilikuwa jamaa mimi nilikuwa
bidii
like ndio feel umeomoka in anything na lazima ku do decade
miaka kide
10 years flani
normal
si wewe umeandika for more than 10 years kuimba
wezi kata
ndio pale tu any recognition
ara 10 years ni kidogo kwa mtu tu
kwa hiyo ndio maana ni baseline ya our generation tushambiwa tunaomoka
80% so ni 10 years kutoka saa hii ama 10 years kutoka when
kutoka from the time
ulianza hiyo kitu tunafanya miaka
10 mimi kuamuliza kwanza
ni the dead hata mwaka wa pili no
wasi huko na
story
weka target 8
sha dead
by 2 so wewe
lazima kwa hiyo
yeah basi kuna mawani tuandas oh ulikuwa mbaki na choni yako ya mwisho kaeka bet
lakini ushi
siamini ku bet though
but umekuwa ki bet multiple times
eh sign kaza kuonyesha history yangu
siati ndio choni yake ya mwisho na ndio your first bet
na hiyo eh
alafu umewin ayo hiyo haiwezi happen lazima kuwe na reputation kidogo hapo ndani
kwani wewe ulijua aje kuna ku bet na ukaeka hiyo choni yako ya mwisho for the first time
ads
hiyo ndio ndio kaamua no luck hata luck haiwaki
siko na number ya choni ya mwisho for the first time
utafanya
ile choni yake mwisho. Ajeke kwa ni msonazia kaeka. Umeekaeka. Unajua hiyo chungu ya iende iende si ntantaka.
Ndio kutoka.
Lakini hata mimi nimeweka kwa situation, eh?
Choni yake ya mwisho.
Si choni yake ya mwisho ilikuwa like bet flani nilikuwa nataka do size yake. Na zikalala zote, hizo timu zote zikala. Inaonyesha tu vile ni swara.
Sasa
betting is not a good thing.
Kuna watu bet na life daily manzi. Sasa unajua vile si ufanya matime, tunaweza kwa somatical, tuna midi nayo, tunaza address, tunaza ilenga.
Yes sir.
Sasa si kuna msee pia aliweka bet manzi. Kuna goon ameenda kwa ofisi ya deputy president akaji chain kwa gates.
Akaji chain.
Ndio na claim Ruto alikuwa shamofa job. Yaani son wa former MP. Ruto is a very old man. Huyu ni mzee mbigi ile like, ukimwangalia. Huyu ni mtu mkubwa. Tukapata 30. Kwa rally kwa barrio vile alikam.
So ndio Ruta kama promise. Alisema kama
ukijaribia anaweza kuja pale kwa ofisi yangu.
Ah, sasa kwa nini unadhani hizi promise na wao? Kwa sababu ngapi wanampromisiwa dona?
Sio ni public speaking, yeye anakuongelesha. Si nilisema msanii atakwambia anaendesha sijui gari wapi, anakunywa nini, anaendaga wapi.
Uwezi jua.
Sio ni creative.
Lakini
creative.
Ni just situation pale as a push himself to
yani tulaini kuenda tia dia like kwani umetoka
kwani wewe ndio umeteseka aje
what if intention yake ni kifanya hii atapata hii attention yako naye
afanya nini
sasa ku address the situation
sasa ndakufanya tukaje so, anataka monetize mimi kuna company ya nyororo ya madogo ya
ama
ina kwaje
ije ma ugali man
sasa tulipe hebu uende kwa website tushapatia idea advertising
ulicheck vile sasa unajua vile sasa ugali man ni msemi big
hii jaisha bado hiyo kitio
odibet no normal actually
ni kwa sababu nilipa two ones wanda ni wazokona mlipa every time hadi napenda napata check
si ma percent my incentives
tu hadi za kule hata 4 years
si yako hapo uwezi lipa once man. Sasa hii uwezi lipa once.
Sisi ni Kenya tulikupea check, tulipea paka yako vitu.
Tukapewa gym yako.
Kwa nini budget paka yako multiple thousands? Why? Tens of thousands of money mbona?
Hey, Kenya kuna do. Nijapita kwetu bado ama kwangu.
Na Kenya ni nani? Ulikuwa sema kichukua ni 10% of wasa wanaweza wanafaa kulipa tax, wanalipa tax. Na ndio inaibwa. Kuna shilingi kwa nambedi manze, like population of people who are paying tax iko chini manze. Na ndio inaibwa ni mob.
Wanalipa tax.
Ulikuwa tunafaa
nil, si ndio?
Nil every day. Hizi ni miscellaneous, hizi ni funds zinakuja zikitoka. Pesa labda imeingia leo ndio inashakula. Hiyo unalipa tax
gani? Ah, si bora japitia mabank, bank hard cash transaction, pesa ni kwa mkono.
Alive.
Kwa ni tax on OC.
So tukiongelea video. Mhm. Ni cheki mayanja ni ufata na kuwa the first black woman kutoka kwa huko ni wezifali kwa kuota fulani.
Ah.
So US kuota sayi ni mayanja.
Yeye ni yeye ni big. Yeye ni big.
Sadi wa Kenya hoa ya
maybe Hungary, Hungary. Mbona mbona?
Mbona si Hungary? Jumisi na mse. Sasa nini na qualify ndo kwa? Je, sofa imekuwa tu lazima kwa president.
But so I guess to show your story ama preso sahi.
Ni
animal. So ayo ya easy come into play.
So, tukianza kwa tu anybody. Si anybody atajieka.
As long as kwa power. Aliye juu.
Tukisema tu
aliye juu mfuate juu.
Haiwezi nibo. Najitumia kununua shit. Haiwezi nibo. Hiyo ndio kumasturbate ego bro.
Eh, struck that shit.
Hiyo unanyonga di ego.
Eh? Agopo.
Sasa tumepiga story ya taxi hiyo. Sasa hii kereo medeploy wanasema wanatumia geo mapping. Mm. Kuna salad loads. Sasa wanaenda kwa kawa, endapo kwa county wanze. Wanalea dani ya kwa na keja na ziko wapi. Na unalipanga tax ngapi. Buda, you have a whole building, unafail nil where?
Wajua tafadhali billing ilianza when? Unafaa kuwa unalipa tax ya ngapi?
Kuna pickup umegeuza hapa hardware. Hapa chini umetoa hardware wapi?
Hey, imagine sasa Instagram yako wa kusawara
Instagram. Hii ndio kwa mani, social media ilikuwa tia kuzubaisha watu, hii ndio kitu wanafanya ya ukweli. Kwani KRA wako, kwani kuna msee amekaa KRA ma internet.
Obvious wako.
Kwa Instagram.
Kuna msee tu wako.
Msee, hebu tuangalie huyu msee, hebu tu search huyu msee.
Yeah.
Hiyo ni utiri, hiyo ni utiaji.
Si KRA ndio watiaji sasa.
Si ndio individual who's carrying out the task. Wewe tu ni, that's
wewe. Oh, utiaji,
huyu msee alikuwa prefect class 1. Alisha learn ko authoritarian all his life.
He doesn't give a fuck.
What is the fanya kazi? Like una nini line of work?
I mean una mimi naona body check bro.
Utakuwa mtiaji.
Kama don iko sawa.
Umeenda kujenga baro mahali msa sema tu play the bumps. Tuweke zile ndogo ndogo. Tuseme ni moja big.
Eh no.
Ni mtiaji.
No mo.
Ama ye easy work.
Eh no mo.
Mika boys wako nikika mimi easy work.
Azi hata hiyo do misi siwezi guza hata sasa.
Azi si hiyo time.
Hiyo time sasa. Asi sikana je vile nitaificha huko juu inaenda.
Sasa tukishasema sasa hii alafu tusikie auto master. Tulisha premeditate. Ni second degree.
Premeditation.
Ni kama murder.
Murder.
Sasa hii ukiua mseu unasema first degree udamani mimi ni comment sort of land.
Gari ni mbaya first degree sio?
Premeditate second degree sasa wewe umefikiria kitu umepanga. Waliona skuli nukanua rite. When is the night?
Ukatoka, umejam.
You have bullets.
Thursday night is dead.
Sima nadia ushikaka wasewepa jela. Umeendo menua tokens Wednesday. Ulisha hepo kenda kwa chuo, lakini utaka gizani for how many days?
I know.
Tusema tu hepe prison na umehepa. Iyo place umeendo mpata chuo, sabi?
Hey, mi hata stories za prison usionge. Sizi dai kuvisit yo zabi.
Sabi, but wana basic need gani nipo. Juhue joy Africa daily to adopt a basic need. Daily, hata sahibu.
Hata mani sahibu pesa ni basic.
Daki kingia ni basic need inaishi. Dishi, uvae,
ule. Utembea kidogo, upige chuo.
Basic need hakuna ati bengine ati ni extra money. Invest in shit. Invest in shit. Yoku invest ni awizi. Lazibu
hindi. Uwezi juu uchungu ya pesa uja wakufo.
pesa bure ni tamu.
Ukiwa pesa bure na ni tamu. Unashika bag fulani.
Unaweza malizo, watu malizwa. Ona kasa hii koi sana, ukifikiria koi sana. So watu ndo wasa wako wengi South Africa. Asa in the least.
Sai. Indigenous, indigenous,
only minorities.
Minorities, no.
200,000.
You need less.
And also, but we joke about them. We got 22,000. No, no, no. 22,000 years ago, can't meow. 20,000 years ago, meow. So that's how they are called.
South Africa tunaharibia.
Okay. Tunatamani, tunatamani lakini. We have not gone through anything. We're still a very young nation.
Yeah, 45 years old. That one is
50, 62. Ilikuwa argument.
63 hadi.
Juu, watu wasema sana kitu ilikuwa fully independent. 64 ndio tumekuwa ni family. So tunaweza kuanzia hivi.
Situasi mbaya tu
yake. Queen alikuwa in charge for your 1 year.
Si 64 first.
Sasa nilikuwa kimanisadi inaandikwa tu kuna sishozeza walika Kenya ati na 6 nina 56 ya leta na 56 ya 57. Please let us know.
Na hizi bonga waja bonga wanajua kweli hati na kitu gava ijue.
Sasa ni vumo na wamesema ngoe sa ina za tibodi COVID maze
kumekuwa kivuta na cheki eh zo masas bati ni PR tu ni mamimu
wanasema hiyo ni deep fake,
hiyo ni deep state fake,
wanasema deep fake work.
Nataka kuwasha, nataka aswa achome, mama gava iligo. Awezi, hizi kitu si legal.
Na itabaki. Nimeona kuna msafiri sana ameshikwa. Jamani amejifunga mangua, ameenda kuprotest. Naona makuu sana wanamaliza.
On your head, buddy.
Save the activist.
Head, buddy.
So nasema ni adiki na manifest mwangi ni wa head, buddy. Uamke tu wesa unapinga government.
Lakini.
Daily.
Sasa dai kwa hiyo base.
Kumse na mangua. Unajua safety ngoe ni legal South Africa, ni decriminalized. Mwanza choma kwako. Like kwa private place ni wewe unachoma ngoe. Uwezi plant at plant, unaweza kama 1-2, ni sasa tuko na shamba. Unaona, ni hivyo. Jukuna kampuni zina inaingiza ngoe, hiyo ndio biashara yao. Ndio ngoe iko legal.
Kuna eh uwezi kwetu ni wewe.
Unaona.
Eh lazima utane hizo makubai bai hizo ma licenses. License ndio itakuwa wase. Si unakuja tu eh wewe kuna ipatikana na hii toka. Wazungu 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 wazungu. Politician, ma politician. The time unawakia huyu mwenye anawakia mwenye anawakia politician.
Na hiyo argument na file you mean kwa legal like.
Eh kwa kwa chiketi kwa
legal legalize tu. Kuyo kuyo kupingwa na mambanga noma.
Kenya ni funny bro, una skate half of Kenyans don't have mobile phones.
That makes sense.
Eh, yeah, jupia Kenyans, we are a very young country. Hata katu kwa 40 million.
So to the young.
Kwa wengi. Kwa toini wengi. Kwa age, kwa access phone you. Like
school, ah, tunangalia msa na itaji phone.
Kwa unangalia people need phones.
People need phones. Mtoya na itaji phone afanye nini. Kuna msa ya taona katu.
Jee, inasama adot 18.5 million Kenyans bakana zi.
Eh. But ni ukweli, kani logically ni
so that ni more than 50% yeah.
Yeah.
Ni access, wasa inge ku cut out.
Hata watambui, mamasai huko bana.
Ya kuna gun, kuna radio.
Kuna di kuna hiyo network kifiki, so unafanya nini phone. Na kuna network.
Like, hata si valuable to you. Mika, ukilika chiketa story flani player.
Umso tamsaka tu utatembea ufike kai huko tu utaruma
ni wada. Ndiyo teo ndio na wataanda kurudi chuo saa hii. Ndiyo ndio wataanda kurudi chuo. Ndiyo ndio venye kuna Nairobi utaanda chuo ndio anachoma. Hawa jai rudi.
Na imagine nuka hata asa achomi
chuo. Dizeka Uganda. Sama kwa chikia divile wana cover book. Like wana zoki chikitu story vya msame shoot story. Msana wana kata box. Hii box tu. Wana gira roa. Sama boxes za roa layers. Hiyo wana cover kitabu. Na hiyo ni biashara inauzwa. Sati yoni free. Mi niko na box. Nezo tekzek kava ya kitabu.
Oma.
Kiyo tuko vizuri na take for granted.
Kuti zingine na fo shukuru tu.
Brown paper cover yo tumetumia, tumesani. Yeah, tumetumia. Kuna watu yoni kwa access education. Yo tumilazimu wa storm ya mambu. Kena ni crazy.
But Kenya tunajaribu pia.
Tunawezeshi kwa babuli yako mzuri
hapa. As much as kuna hizo negativities more.
Uzajibini tu kwa kona yako fulani Kenya unasikia fiti. Kwa forest mahali. Kwa hindi liyako ni gani? Kwa beach ama kwa...
Ah, penye kuna fresh air.
So sema wani maji.
Maji zizi, maji bana, nachukia wee.
Zina kwa mega daily, unuwa say, mbona lami kwa kwa news. Terrorism, yuko ni ngari.
Access through the water ni raisi, wana kuja na ka speedboat kako, boom.
Bro, situli naso kwa speedboat manze.
Ah, yeah.
Na hitu ni hapa Marusinga manze, ni speedboat inaishi.
Wewe.
Sasi wewe ukiendanga huko kuna hasa.
Unapisha
lap kwa island. Mimi kuzungusha ile island ndogo pale unazaona. Nilipe hata tao flat tatu. Sasa nenda yengi. Body shashika student yote asiye kufish. Sasa vuto hadi kwa show. Hivi unajua magundi pako na nguvu kwa island. Mse ana vuto a whole boat full of people manze. Kuliko ni nguvu gani? Kuliko kwani? Hata juzi nilikuwa mtani naangalia sana kibia. Train. Hii ni uo gani, kuna vita gani wa sana enda misi juu imanze. Like, wa sana fatu some overly athletic shit. Yeni kuna recruitment ina happen. Uliko pika story aliens before.
Ya, oto wameambiwa.
We are good able-bodied men. Utaishi ya bro.
How is it?
Wakisema all able-bodied men below 30.
My gender is female.
Asma below 30. Juhuwa chiki story kuna msali.
I identify as female.
Like, alikuwa the oldest person world war one.
Juzi.
Lakini ndiye alikuwa the oldest person kwa world war. Kwa army, kwa enlist.
Wow.
Kwa nukisa ni mzee.
Alikuwa na 111 ama 120.
Kitu kia hiyo.
Njue ni 1 na 1 mwisho.
Imagine. Alisha kuwa mzee already akienda uo.
Hai kuishi miaka so normal.
Ama world war. Mibia alikuwa the oldest world war 2. Sira, hiyo ni mibia alikuwa chuan ya kinge world war 2. Tasa ni mzee fulani ya mekuja kufight.
Don't it's my favorite level 20 at a 50 takua.
Si 2030 ndio inakaa.
2030 kuna chitakaa.
When we were kids tulikuwa like
vision 2030.
Tulizoni tulikuwa sikia ni mbali tushai pita tushasuffer through it.
Na tushai pita ni miaka mbe.
One expects to go to develop crazy.
Size yake si crazy us expect shit.
Kasa hiyo unaona sasa hiyo.
Acha ina depend tu vile si tunaenda vote August. So jua kwa tunaenda kurudi nyuma.
Mambe.
Ama tubaki penye mbele aje.
What the same?
What to say, mazini.
Point yangu. Wewe unasema hivyo kifika 2050. Yes, sahi kwa hii time yetu. What is the biggest development tunaona yani? Hii ndio tuko nayo. Tuko civilization of water maybe. Science, kwa sababu kwa maybe ni trade, sasa tuka soil shit kwa hizo. Tuko hizo ma iron age na ma stone. Sasa hii yetu ni gani bro? Medicine to me.
Medicine to me advance.
Medicine to me advance. Kasa hili leona kuna mano ametoa, wamemwekea pig's heart, successful transplant.
Na pig's heart?
Pig's heart ina work already kwa binadamu. Asa nda kucreate binadamu.
Nda kumada mapigumba.
Terminator anakaa mbuna. Si wako, ayo si hiko.
Si mse, si kuna yu cell na ito angaja nini?
Cell gani?
Yu kitu ya kufanya mse kuklon.
Cloning ni already possible.
Ni possible, as in ni possible.
So
wewe tunaweza kupiga wewe mwingine msanii roga chumba hai
watosha figure out haya ku transplant heart sio ndio ilikuwa kitu ngumu kwani brains washa figure out hizi makampuni crazy kuinje hata kama brain bado iko
brain... technology itakuwa tume advance as fuck
bado brain ina great technology brain iko unpredictable unajua kile yake inaweza made you change minds kuna kile kufanya shit na change mind kompi na figure to calculation.
Ndi kuna ma smart houses squeeze. Smart house. Simigo, keje wote kwa connection na wifi.
Choita made in, imeweza misi mbele. Nyumba yaze kunirushia visu. Smart house.
Smart house. Ni smart by the way.
Mtu wa hack keje yako sasa.
Si ame hack.
Kukunoso jondai.
Masha kuloke mga ni ajo yako.
Ame kama kusaksu.
Wala sato mbamu atafatu some furnish. Kuna msa ame kato mali. Sinaeza.
Sinaeza ni possible.
Maybe wala kwa ataku hack jirani yake. Ame kuhack Kenya. By mistake. Yada invalt kwa hiyo akili yake anadhani. Junazo maybe hezi yawana lakini. Kwa system ina msho. Ame lock.
Ejo sa ye kila kuna kila kitu. Kuna kila kitu smart. Uwe kitu mafikiria hiko smart.
Lakini bado wajua nafanya some dumb shit.
Dumb shit.
Mattress, smart mattress. ina detect movement yako na ina adjust.
Sababu da mimi ni mzito.
Kujua kina adjust. Na adu feel na adjust na kumasaa.
Ah zi, unaanza kudaro aromatic.
Sini what as in
aidha ina mkoa. Hivi majuru kidinya kwa matrix. Dara demo kuna msikizie huko juu. Demo na kutii. Basi kila damu kwa hivyo kwa metaverse nito lienda asha kwa sex offender asha dara msee kwa
metaverse sivyo kwa damu
ufikiria kwa damu ufikiria
no, let's get back to the universe
mbisa li unda VR like kuna zao tufitu 8K hadi kuna sa VR nini nini kuna nginya
VR hadi una mcheki
bila damu anafikiria nato nginya the end of the day
mbuli
chachishia vile mini mesema stay watch Breaking Bad.
Breaking Bad.
What the angusha? I failed the.
Apo umeangusha.
I failed the nation.
Apo umeangusha.
I was given one task. Yeah. It's only showing a defense generation.
Give me name and atumie hiyo prop to shoot video ndio ujue.
Kwa nini?
Shit is crazy.
So junior ile.
So hiyo unaweza hiyo watch fit na ile.
Ni mochi taxi driver.
Mochi? Taxi driver. Unless in series.
Umejaribu amekunikwa amecombine transport.
Oh, you transport her Jason.
Jason Statham.
Ah, you're in my bed. You're in my nigga. That's my G.
So, when don't talk about my mom?
You're in mtu wangu. Eh? I couldn't get to you. I can't understand your watch. I'm that funny-ish. Nah.
You do your hard target. You can hire still. Because still don't know what to say.
Gun. Hard target. Rambo. Go.
The link out to my
memory. Pandemic, Rambo.
Now, we're going to coach Rambo kwa shark flying in. Kiondoe kiondoe through a hole
era bal kwa ule mso wa mafore anapenda stories za cha 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 amepiga mshale stories za fore za Rambo achana nazo
kiona cha nishina shawa mtu kwa set tena imetokelezea akasema niko fuji kwa change moment
kuwa mse kuwa mse kuwa mse
kwa set so ulikuwa na activism ya western yaka day shoot gun kwa set
wa
yule break flani unadai onyesha maybe tuna compete nje nikoisha mimi niko na skill ndio gani kolode na tena na live bullet ushaua umeua msemoje umeumiza mwingine
zinapokana live bullet hizo
mesha as device sio sinajua as device basi hapo kuna comment maybe kuna hapo intern amesema kwa depressed amesimpisha kwa live bullet
jamaa siwezi jua msaliseti hiyo ndenga
setting ama tuni kumedi
hayo si medi kai nafanyika imefanyika
sasa alipiga kokaina akisema acha taona itafika sasa sikidi daily kwa zetu kuna Hollywood actor amekufa kijani kwa bafu
makokaini
okay tu na opioids
lakini opioids na madawa inanibamba tu pia chini ya maji sio dead na madawa sana racism na police brutality
sasa ina eliminate population
si ni same tu makracket ni wazungu wengi. Zungu anapenda crack,
mchika chema. Kenya pia wako bude. Kenya huku makosa, wana hard drugs.
Bad drugs ni ngori. Hey, nikona watch, madena preso documentary. Chetu Philadelphia chini ya tunnel. Oh, jamani, tent.
Kwa hivyo mchika watusa bypass, kapo chini ya bypass, napatusa hapo ni makrackets.
Makrackets. Na gawe na jua, but mwaponya ato anakuja tiva na wangalia, oh, akikupata ni anama.
It is something known.
Kenya tuna compensating gun violence atuna tuko tuna umaskini. Okay, atuna hizo ma hard drugs sana tuko tuna ujinga mingi.
Tunasema Kenya ndo dumb shit day.
Ah.
Juzi mtu mtu sana giza gari kwa ditch, I miss gates
and ditch direct.
Giza kwa ditch direct. Ndio usha jitoka.
Azina hata sasa hii hata imanje kitu ni boni mimi siamini naweza call 911 niko kwa number na wanisaidie.
Wanza pigia police.
Wa Kenya.
Wanza pigia police.
Ni Michael, hebu baadhi. Ale ni Michael. Unajua kikora anapouliza nini? Are you sure this is an emergency? Ukisema eh ndio anaendelea. Usiposema eh no.
Wewe vile uko sahi hapa. Kwa hiyo situation scenario. Kile ifanyiko. Na wewe utakuwa kupiga police.
This is called.
Wakuja washapata kwa zona commit crime.
This is called police.
Iko sio kwa criminal. But it's a lack of trust.
We don't trust our police. Unaona ngapi tunafanya anga tukoanza ma GSU.
Sio ni training amepigwa.
Sasa tupige. Si yakuwe hard for criminals. This is a criminal.
Basically they are training for training wase kwa jeshi. Wanatrain mse kupiga somersault kwa grao. Wajo, hiyo ni wanaza piga sayi somersault hapa kwa grao. Jio, pala wana shoot, piga somersault tume miss bullet. Ukisho piga somersault tume dead. So the reflex reaction to flying one is a but from a standing
and position
from a standing position and a roll kwa ground umesimama kutoka nyuma ya mstari kama nyongo
wasema na kumka to call do
ah kama game wewe ndio kuna kutrain one is a skill moja tuna train hiyo hiyo
na ina work
yeah
see
it will make
a elimination target
unaweza fanya hivyo ume miss grenade. Mimek diff, maybe mekupiga tu mguso ole, ilikuwa ukufe.
So you did the extra?
Uwe kwa na kutu, na umu sanoja kutu ni anazafanya, hata kaa na kaa unfit. Ya anazaifanya, tuwa naifanya
clean. Lakini miyama siyo, miso nangi.
Kaa tu umekua trained.
Asano, unfit na vila unapigengo wase pressure.
Unfit aze, umu sanazafanya kitu uwezi.
Siwezi, mina isiko fit.
Uzafua bunduki ushutu wanguki kushutu
mguu. Ndenga na ya nezaekelea mse, bonoko.
Da. Rode bullet ni fani. Nitapiga skali yangu itoke na machangu kupiga hiyo medeti.
This just day you on a gun. Na niko happy.
Sija kuimba. Sorry Maisha.
Ndio tuma cheki gun.
Na machangu.
Na.
Close contact.
Ile hiyo umeona gun. Ai ni watu wabaya.
Si ati mimi nimeaccept.
Ndio uko na kwa situation yenye ndenga hii.
Si ego ile legitimate. Ilikuwa tu zile legitimate.
Kama niko bank.
Okay, zia, chama mimi nasema.
Yenye umeshika.
Nasishika. Yenye umeona mse siponye. Unajua tu mse yako nayo.
Hata mse yako nayo bado kuna polisi hapo
ndani. But can you can you sorry through police mimi nimeona.
Lakini kani licensed gun owner.
Yes, sijawahi ona pia.
Kuna hizi za kuhack. Na kwa tunayo for away.
Eh, normal zia.
Nisama kuinvetia energy kwa maisha yako nikuwa.
Hey, nikisha fika place ni operates na ndenga. Najua, adi msana za kuambia kita ujinga hivyo nasema uko na hiyo kitu chini ya bed na niambia ufaro.
Neza toa saa hii.
Neza toa saa hii na nikuwekele. Ndenga, ujua kisha kwa hiyo ni power, hiyo kitu ni power inakupea. Inakupea.
Unazafaa some stupid shit.
Inakupea kiburi, nasema, mi natabia na hiyo kitu. 2 AM. Sisao ni guzo. Niko na hiyo.
Hiyo ni uzito ta stagi. Kasi saidi kwa jambia, nafaa kuluzu hiti.
Neno ungeze ndenga kujiwe story.
Unajua mbona? Juhi saidi kikunya mazeku kustaga ni ngumu. Unajua fikiria. Unajua mtu skinny akianguka. Ni bruise tu hivi. Lakini kuko na wei tumeza vunja
kitu. Zata vunjo bagi mafuta
tutuchomeki. Isha dislocate shoulder. Isha kutisayo ni nini. Kwa unajua kutili niapenia nikia mashinani mazeku. Kujeza juna dogi. Dogi pia ni bigi. Nasiani kucheza na mimi unajua mi doggy bro. Uo ni zakara doggy, unza beba doggy ya papalewe kwa kajiku kari ya doggy. Hata papi unaweza
hobi.
Hata papi unaweza beba.
Yeah.
Sindio?
Yeah.
Amin, shaski mini guara. Kwa hii doggy kaya hapo chini, hapo kande itulio. Ndumana paka itaendi tembei, mende imekaji ya rufa hapo. Inazubua huko peke ya.
So hei mwaka ya doggy udai.
Sa doggy tumekaa, doggy imekaa imetulia. Dogi maza imenirukia, imeisikuma. Maza dogi bigi, imeisikuma ikaanguka huko. Sasa imeona ini game.
Sasa
inakuja kurusha weight. Muda, mimi nasikia shoulder kidogo hii. Kisa tilitoka yote. Kwa painful for days. Sasa mimi imagine hii niko. Sasa ulevi ni ya nyati ni manuka chini.
Ya tawa zapasa kurudi.
Mwosha hivu njiga.
Hei, mkono.
Shevunjika. Demi chavunja hizi elbow na wrist hapa twice. Nimeja zora at the same time.
Kwanu kwanu.
Siko
mtoi. Ni wild as fuck.
Kwanu kwa mtoi kwa na umiumia.
Siku vunjika hivo.
Umeenda usha kwa na kidonda. Umetoka tuwa subiki kenzani ushoni na kidonda.
Uko smart.
Usha toboka ma. Uwe umetoboka. Ya, uko na hole kwa mwili yako manzo. Umeenda kwa cheza ball, ume miss ball, ume kick mawe.
Ha, it happened. Yeyote ni damu na inamwagika. Nafaa uoge jioni. umetoka ni mchafu, unafaa uoge.
Unaona chapo jiumeumia.
Hiyo uchunguzi imagine. Kwanza nafika masa na hii spirit letter
chambo anaeka di access.
Anaeka di. Oh job ile hiyo kitu inahitaji tolerance
nyingine. Kuna antibiotics lazima nunue. Unataka vitu zao inabopa. Wewe sio ndio ufikiri.
Unaelekea kwa masajiwa na maji ya chumvi
sasa. Ah wewe unaenda sana.
Mika nisha I fell one time in a pit of cactus.
Eh.
Sasa wazo tuko niishi tuko mashinani wanzao. Alafu kuna topa kandabari na jengwa. Like isi yati ni cactus mbili tatu. Ni mob.
Tu ni hili kupeleka diwa.
Sasi si ume kucheza tu.
Game wawo kukwa cactus.
Kukwa cactus. Mgu yako mzima.
Ni cactus.
Cactus tu muda. Sina pa. Kuna toa zilu za patoa kwa zikia zicha vujika. Sasa yu tipi kondani.
Na hizi kondani.
Kondani.
Mzimu wazi.
Kushenda kizenu kilimu. Unajua badu umetembea di kwa nyumbu kilia u kilimu. Jona hata kubeba nyu wote. Mkwa hapo. 8-9 years old. Kwa ni mtabebana? Which 9 year old? Kuna mingina asha kibia mbele kuita the first adult atuaona. Kule mkora hizi asha mbuhi. Napiki zo kisa maji na maji ya chumvi, maji moto na finyo finyo miguu buda. Zo ni mtutaki zi nifanyikia
sana. Last time we did go kwa haga
hini. Kwa haga?
Sikumbuki.
I was in high school. Yeah, I was in
Sikumbuki.
High school. Hata nimekuwa msick lakini bado sidungi.
Aga na yao nidungi. Aga na yao.
Sina kumitiwa hosti.
Tata nikudunga aga.
I'm high school nidungi.
Aaaa! High school nidungo aga.
Tunafikiri yo time. Juhi yo time nakukua nidlo li walisha uweza nidlo kuwa. In. Sipra. Intern wa leto wa intern wa medicine. Zaya sha vunja. Jaya nidunga mse shindano. Inafaa nidunge pain kilifaya nidozi siku.
Kakao shavunja.
Shavunja ni nila hapo time. So jile ikotu hapo kwa risti yako the whole time. Nini pre-play na kutega tu. Yeah, shapani kimechikunja.
Kwa jile kitu na konga, ni kitu na medunga ikotu hapo ndani tayari.
Wanae.
So ni kulitanga tuyo sindano neka through. So imagine wa shayana adi umejikunja yu. Naeza uwa intani.
Una uwa, jisa wamekama nasu siku. Wata waje inject mse. Ndi na fort eh. Ndio jela zangu mbona sikio uchungu. Okay, la pungiji. Lazima tolewe tu nyingine. Kutawa washapani. Kutawa ni kuvuta tu. Pulling out is easy.
It's not.
Pulling out is easy bro. Ni uingie ndani.
Unaweza pull out lakini na nikasa.
Angle umeralua nyao.
Una review of vein hivi sasa.
Sisi ndio tulikuwa na pani. Let it go. Hizo ndo shitu lukome fani.
SJ itaka kuenda usi iti umedi ati ni story za sindano.
Sa kwenye uniza fani, sa tuseme huu kuweto na pet. Uwezi idunga sindano. Kaa kuku. Uwacha na menga ase, kaa unajua kuku lazima tu, kaa bado ni faranga. Lazima tu shitu mifura kwa macho.
Eh, gili. Eh, saisa itu.
Wazi, sikuna wasi hapa.
Wewezi. Sumesave do. Kaa dogi vile inafuzi duge duge mashindano wa time.
Mamu.
Wezi duge dogi ya kwa suwa.
Ya kini mwine shindano
wa. Umeshindwa?
Hata mtoi waka ni emergency kuna mtoi waka.
Machiza tu chini.
Lakini nagesi na
mwana. Adedi.
Ukiwa na mwanti
mfiti. Chiti ya adedi but achiza tu chini.
Kia. Asikuwe na hizo vini.
Asikuwe na hizo vini. Zuni nini sasa ndaku nilete. Mashida. Problem juya problem.
Semaji all the time. You remove one medical bill away from poverty.
Poverty. Acha tu corona kupate, eh? Naona insurance. But hata insurance cover corona by the way. Says jua. Zama bills na.
Corona amesema kidogo
si. Rani raptor.
Si mbali na act of God.
Rani back turbo.
It's just an act of human beings.
Hey, you're stupid. Azin, don't tell me to judge your mom. Exposure yetu ni less. Adi yako exposed to the things of this world. Bro,
where? Vitu ndogo zgoz na nishituwa jina shanga.
Sae.
Nisichana ataka, tusha go out, ataka tuende kuwaki. Tufanya, yoni digi. Siyeze nako njimba msichana usi.
ulikuwa kwa hiyo.
Kwa umelewa, unaweza enda bro.
Azi.
Umeenda sherehe ya.
Eh.
Alafu twende kwangu.
Demi na kushoe hiyo.
Eh.
Ah,
lakini huo ni risk.
Demi kushoe twende kwake. Unajua juu utakuwa nazo kwake.
Sio
ndio. Nakupiga ma.
Unaweza kufunga na handcuff kwa kitanda.
Ama.
Unakupiga na whip.
Ama mtu wake sasa atoke.
Hizo sasa kifaa. Jidema kwangu
single. Na osha lewa.
Unasema dema kwangu single. Uwezi fight, you already inebriated. Ile ngumi yako mwazi nyo najua, uwezi irusha saa hii.
Uwone, headline news mwazi.
Manos, alikimbia uji kwa plot ya naruka, sidi kutoka second floor china, mivunjika mgo kwa hospitali. Mshoko headline. Umetrend Twitter kidogo.
Of all the things, mi ni msenogopa height, so... Acha tu wanipige kwa hiyo nyumba, but nae kuruka siru.
Unogopa height na ulienda kuendesha go-kart juu ya
rooftop. Ah, yes, juu ya rooftop. Hapo ni kando yake tu size. Grao, hapo ni kwa ground literally.
Speed wagopi.
Ah, we live 100,000 kilometers a day. Speed yetu ni
mbaya. Lakini kitu unaogopa ni height.
Height.
Hebu tunaketa mia mbili.
Mastori za lift, tunafuck up na tumbo wangu. Sinyonga ile feeling flani.
Kidogo nasikia tumbo joto.
Ipo kwanza nilipanda lift flani undertake. Ya hadi nikainama.
Hadi flani. Jojo threshold yako.
I miss.
Jojo sasa huwezi shika penthouse flani.
Sina land ra chop kutoka juu.
Sasa chop utapata zile shogo pa heights.
Si grao chini.
Kodio time kuko juu medos.
Si napiga na takota kinishi kwa penthouse.
Yeah. It's a land the job kutoka hapo.
Hapo ndo kama chopa ready. Zi chopa imetoka. Unaogopa heights on
ready. Kitu mimi naogopa ni ningo jaribu kwa voice to relief. So mimi nuzo story relief. Nikwambia naishi kwa penthouse na land na chopa.
Sasa sikupiga lakini sasa unaingia tu kwa flow yako. Unaingia tu kwa kenza
yako. Daily tu unatoka.
Arudi amesema kuna better vision than I. I'm on a different.
Yeni medi. Yeni medi tu size yake. Eh wow, by the way wakati nade alitoa album.
Kama ilikuwa Mungu. Ilikuwa Scar. Ilikuwa Wada.
Wada. Ilikuwa side pick.
Sisi kuna Wada, sisi kuna Scar. Hapa afanya hapa home deliveries hapa.
At least kama ni
hivi. But sisi tunatia hapa Maria wake. Nakwenda wapelekea hapa Maria wake.
Si Maria
wake. Anybody who got.
Ukibai, sisi kuna anauza copy kibai na
Scar.
Personally. Sikuwa chikeli ya mepost, kwa picha na asasa mepost. Sili tao, anayuza kwa tao.
Hapa tu kijani.
Zona kumilikuwa nisha fikiria. Sema, hey, laki siyo msanisi umetembea.
Ibi ni gori.
But sasa hiyo tunashika do.
Yeah.
Hiyo tunapatolea.
Literally hako kwa ground.
Hako kwa ground. Hebu imagine na disco ni Scar saa hii. Msa napiga mashow.
Thao, bro.
Bada natembea siku itachukwe thao. Kwa
mata mkamu chukwa tawa. Mzapata kuja hii Thika Road orders ni nne.
Iyo ni tawa nne meshika Thika Road. Aja kuja bure.
Seme, siya kona gari, wivya saizu kwa haizu kwa ni msawa.
Basi gari bado neka ngatari.
Nisawa, nisawa.
Ya wado ni expense.
Wewe kwanza wewe tutapiga tu sawa, sales ilikuwa ngatari.
Mzapata gari ni fani. Wewe labda nisho nisho kime expired yani. Sema niza sneaky lab. Pale kwa jam, unajove
jam.
Ushoda ve dere wa matu medi kwa jam. Anangalia tu mbele. Ayo dema taski radio. Jukara karani za wedi angalia insurance.
Sisi unajua ndio fikirie kile tafisi
kali. Hizo ni tutasha make sure zote.
Ashapiga
this lazy bala mata
kikao. Haizi kuja na mbaya jua, haizi kuja na mat ama uba.
Sasa
uko na ndai.
Sasa unasema hiyo 4K. Iko sawa. Sema mega ngapi?
Piga pa day. Piga pa day.
Weka file tao. Sila meka file tao. Ime mtoje kipige lab kwa kia diapa diarodi.
Nisa not flani. Pia tizi daenda ya ndesha
bende. Sika ya sigari fiti. Yato ime mbia diya dahafu. Sato ime mbia diya dahafu.
Haa. Ina make sense. Unajua donte zinapiga tu sawa sawa. Tuangalie tu sales kwanza, tu sell ngapi.
Hiyo basi haizi kana mimi
50 copies sawa.
Deliver mnapiga picha na.
Eh. Sigari kama itulia itumie kitu. Aiende hasara.
Time.
Na plus yetu ni atakao dao. Sasa kunja hapo msemo biangu.
Amenua tatu. Amenua mbili.
Sikia. Upata tena kuna dem plan ametaskar.
I also want an album. Babe, buy me an album.
Boy, I'm talking about
Scar. Scar, my friend also likes Scar, man. want to take it to her.
Oh, dear, Rodi, sasa. Ah, Rodi.
Happy birthday. Valentine's ndio hiyo.
Kuna wasekao.
Lema na sleep na wewe na doya.
Eh, yeye ni poa. Sika mikuwa mjanjo. Yeye ni kumarketi.
Sema sika mikuwa. Sani kipata album ya SK hivi karibuni.
Ujeni leo, ujeni kwa na sika za abe.
Kuna boy zongu fulani ametoka.
Ni CD, sindio? Online atakuletea zi.
Sasa atakutumia pia.
Acha leka yo CD nitakopi.
Tanaweza kutumia soft copy kama kwa. Sinimenunua album.
The main thing ni ametokea.
Lakini hii kununua ya album.
Nini kwa nani? Scam card nani?
Sasa tupige wasai. Wewe unaweza lipa how much yana?
Ya?
Sikao umesema hiyo tao ni sawa, hiyo ni wapi?
Hiyo ni sawa.
Hata ni cheap.
Ani sawa, ni sawa. Si chips.
Si chips expensive.
Hii ni sawa.
Sawa ina nini unaweza lipa the most?
Kenya. Hey blanda.
Mwenye jana kuletea na kutipasa river major flani.
Huko ngo naye anaweza
toboka. Ama bro unaweza kuleta ticket of the conscience and come. Kaza kumbili na wasa dancer. Si tuki group kwa ya skeleton of dancer.
My school.
Kina elephant man.
Like, I don't know,
I highly revere Duko, because I'm saying he's a man, then. I don't know, I'm saying, fuck, you're gonna be the concert next. So, this is
not a big man. I'm
not robbed. I'm robbed, I'm scared, I'm scared, I'm scared, I'm scared. So, I put my photo, which is Zama, bro. A good session on the beat.
That's what's up. Kwani gari inajiendesha?
Mission Impossible.
Oh! Napenda hii movie.
Mission Impossible. Tom Cruise ni mzee bado naruka tu.
Nasikia huyu mzee mzako na doo hadi status yake kwa sawa ku act si safe.
Haiwezi kwa sababu mtoka hadi kanisa yake saa 10 leo bila sha media hiyo. Huyako
hadi. Nakumka ingoma.
Ndiyo tukawa menjoye episode kuna zingine kwa 25 hapo hivyo
na drop by the week ajana jana unaongoja
kila manda
jana tunaongoja new people new cast
hakuna tunapiga same cast 400 episodes
yeah
hadi iko kwa TV
flash
episode 600 uko kwa TV
the 600
big up millennium karudia dai kwa top scorer kwa chumba amenipiga surprise na kesi
liko me happen nikasema ah wanatokea wote si ni sawa one by one
ni vipi hiyo kujibeba tu
nilijua ungekuwa lazy but niko na suspect
wait kwa sababu naweza kuwa lazy lakini sawa umeniambia ukwe
ndio kweli bro. Hiyo stress Kenya kosa simu inanipa stress.
Hiyo tushachelewa kwa development. Tunasema but let that never but never let is better.
Na ndani yake kuna tu company fulani ya Kenya ya Mungu zero simu zake.
Sasa safari kwa mimi.
Naweza kuweza acha kutumia hizo.
Tuachi tunataka
Samsung
today brand name. Sierra Road. Nataka brand name.
Kama hizi magari Kenya na produce inaitwaje? Mobius.
Kile Mobius go vipi?
Mobius na iko silika ni kijib flani hivyo.
Mobius na iko fiti.
Siko na shape ya.
Haiko mbali na defender. Na mimi natamani defender.
Land Rover defender.
So nikiweza kwa Ford Mobius.
Si zinakuwa assembled Kenya ama zinakuwa produced Kenya?
Wana assembled tu.
Ah. At the manufacturer. Huh?
But,
you can import.
You don't need to go to a company that has a brake. I do not. You don't need to go to a brake pad in Kenya.
Fuck.
You are already using Kenyan road. What are you risking it on a brake pad?
Apo my mother.
Kaa sana karibu ni gongwe mazera. Na? Niko ndani ya gari nyingine overlap. Nimebidi nimeswerve mzee. Nikasema kasingekuwa na reflex. Sasa ningekuwa na injury.
Kwa mangoi ni vipi?
Naona. Kizi washaka ukisikia kama make movement ushachungulia.
Wazani.
Hiyo reflex ndipo unatumia. On the road. Ndio sasa
kutafutia ujanja na ukora. Kwa mjanja
ya ukora.
Ukora will
stoke maboys wako.
Kwanza uta appreciate ujanja. Lakini ukora will bite you back man. So until next time. Unaweza lipa mchifu na sisi. Leo imekuwa good session. Tumepatia good lesson.